DJ and the pro, 1, 2, 3, let's go. DJ and the pro, Dr. Brain pan the mic, yeah. DJ and the pro, bakuwa muziki like a pro, wanoku dance flow. DJ and the pro, onye misli za Uganda, no love mwana. Emabega weye wali future, unakalulu teka musuka. Dance lesson ni muwawa teacher, yanko unakona na vamo ba backbencher. Diwa she pose in a Ducky Brain t-shirt. She pose 1, 2, 3 shot. I should not take matter to the conclusion. Nange simu zanya matter to
Echo chamani.
Uwange momo laba mutia. Echana chinyeri labitia.
Chamani.
Mfana nire ya mekisawe muwasa chinaba chitia.
Chamani.
Uwange momo labia mutia. Echana chituku labitia.
Chamani.
Msonyi wapujanja wazamu bafunze mugamba mutia.
Chamani.
Anisha punga blade za wa ninja. Wanyenya siku la wasaja. Kwenda puna simu genda na magenda. Ono wange kabonero kadenje.
Kukuvene mbaganga ya mani. Hani munu nkutwale kumushangaji.
Ndaira
bikole baby la giri. Anye banova kaka sentuli muwala wa beji.
Laira
wali msoja vera niserebu wenga jeje fani. O wange uno o uwe yani. Wali na uwa avata kuwa gira manyaka wani. Send him away from your body. Ula mutuli na vomu wetu manyeje yute chance. Bwazi na mazina time for party.
Kuna
weme singo matompitante. Era bolibe mkusala kumbanga kambo.
Oh yeah yeah good good love and the flow like water. Oh yeah like water. Good good love keep it soft like butter. Oh yes like butter. Good good love and the flow like water. Oh yeah like water. Oh yeah she earn some cash but she believe in love.
Echo chamani.
Uwange mumulaba mutia. Echana chinyeri labitia.
Chamani.
Mfana nire ya mekisawe muwasa chinaba chitia.
Chamani.
Uwange mumulabia mutia. Echana chituku labitia.
Chamani.
Msonyi wapujanja wazamu bafunze mugamba mutia.
Chamani.
Anisha punga blade za wa ninja. Wanyenya siku la wasaja. Simo genda na magenda. Ono wange kabonero katenja.
Kanzira mwize netegereze. Basajia bachizinze siche na bazi. Sobiji na kose kanjitereze. Uwe wakabuli msajia wa maji.
Oh yeah yeah good good love and the flow like water. Oh yeah like water. Good good love keep it soft like butter. Oh yes like butter. Good good love and the flow like water. Oh yeah like water. Good good love keep it soft like butter. Oh yes like butter.
Tokugira kujimbira itana chari nga wafuki ngomba.
Buta magical nera wali majia life wasabule ndongo.
Echo chamani.
Uwange mumulaba mutia. Echana chinyeri labitia.
Chamani.
Mfana nire ya mekisawe muwasa chinaba chitia.
Chamani.
Uwange mumulabia mutia. Echana chituku labitia.
Chamani.
Msonyi wapujanja wazamu bafunze mugamba mutia.
Chamani.
Anisha punga blade za wa ninja.